baganda bange zonna mwefulira bubi banange mweyisaobi baganda baffe era mutuyisa bubi weneesa eno ne kumalamu gyolireka n'ogenda mweyisaobi mbakulimidde banange munkola bubi mwakulira waye mwa abatayina mitima yadde yawatuza nkole ntya to make awareness everywhere kubanga buli olaga mulugube mulugube naddala mu abatulondera ebiwulenge mulugube ŋŋamba gwe memba mu paalamenti mulugube ebyo ebiteeka by'obagabaga omutali kantu mulugube mwe baminisita batunda eggwanga lyaffe mulugube mwe abatunda obululu mwe mulugube mpulira mbakooye mpulira mbakooye mpulira mbakooye mpulira mpulira mbakooye mpulira mbakooye mpulira mbakooye mpulira mpulira mbakooye mwabakabi abaana abakabi abakadde abakabi abalema mwabakabi abaana abakabi abakadde abakabi abalema mwabakabi abasibe bakigala batawulira anange kikugasa kimuli okubeera n'omutitimba ogujjudde mu njuyo naye nga bweyitako mu kkubo okugende ewwo beyaguza lukyo nga weerabidde nti gwotudde gwotemye lulikya ne kiggwako ekikisanjudde n'abantu ba famireyo bakotogedde bagenda okuwalanwa ekyalo kyonna olusi n'emikwano gyo n'alumanya saalumanya abantu bonna abantu ba tribe yo tebaliyo nga weerira bibyo abantu ba tribe yo tebaliyo ng'okola fujjo lyo bawalanwe otulabye kubanga buli wolaga mulugube mulugube naddala mu abatulondera ebiwulenge mulugube ŋŋamba gwe memba mu paalamenti mulugube ebyo ebiteeka by'obagabaga omutali kantu mulugube mwe baminisita batunda eggwanga lyaffe mulugube mwe abatunda obululu mwe mwoza kimwa bikola mukulembeze kyokka nga sente baziwaatira imwe mwoza kimwonoonono olibe babi naye nga bali b'enguzi atera imwe Soldiers, never forgotten. Fallen soldiers, forever Uganda. Fallen soldiers, fallen soldiers, fallen soldiers, fallen soldiers. Sabatu sabira seno abajagala kumutima. Namba gwe mwoyo wa gwanga kuma Uganda n'abantu bayo yagala muno yagala muna Uganda kuma muno sabira muno sabira Uganda kana kayimba kenyimbye bwe ndi bafunde bana bange mubakume kenyimbye bwe ndi bamwenza bana bange mubakume mweraba God and their stomach sad. Mr. Politician, you better change. You make southern and southern so people cry. Why? Lord have mercy. Act accordingly. For God and my country. Bless. Back in the ghetto. makoye, mpulira makoye, mpulira, mpulira makoye. What happened to humanity?